ya Kayunga embera ya kasasiro amansibwa buli wamwe Kayunga Town Council atakuza abakulembeze banji nadira ku mitendere egitali gimwe mitwe wabula abakulembeze bategeezezza nga bamaze okuba ebirayiro byabwe ensonga eno egenda kufuuka olufumo. Latifa Nalubowa yagasakira Radio Simba e Kayunga.
Saulo Balagadde meya wa Kayunga Town Council binabyogedde bwabadde amaze okuba ebirayiro bye ne bakansala be ng'emikolo giyindidde ku Town Council eye Kayunga. Meya Balagadde agamba nti amatala ku makubo nsonga nayo nkulu nnyo olw'obumenyi bw'amateeka bwe kituuka mu budde obw'ekiro.
I, Balagadde Saul, swear in the name of the Almighty God that I will faithfully and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God.
Nga Kayunga Town Council, tuine bisomo za bingi na yate tuina omukisa mnene okugonjola ebyo ngenda kubeera nga tuteeka ekisira ku bintu bisatu. Bakadde bange mmanyi ebitandiko bitusoomooza, tulina enkola engundiivu egenda okulwanisa n'okumalawo ebisaaniko mu kibuga. Ate ebisaaniko ebibeera mu kibuga bireeta endwadde ate n'ekibuga tekifaanana bulungi. Bakadde bange esuubiza okukolera awamu nga meeyo mulonde okunyigiriza n'okuteeka ebitaala ku nguudo, okunyigiriza obumenyi bw'amateeka awamu n'okulabisa ekibuga kyaffe obulungi.
Wabula abamu ku bakansala ebyoluzungu mbalayo tebabisobole ebirayiro byabwe ne babyekubira mu Luganda.
Nze Nabaka Fatuma ndayira mu linnya lya Katonda era nzikiriza nti ngenda kuweereza n'obwesimbu kansi eno era buli kintu ekiri mu mateeka nga kiri mu Constitution ya Uganda njakissa mu nkola n'obwesimbu. Mukama anyambe.